Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Ket e kabaruji amen fulfulde altinere joyi lewru octobre hitan 2015 sappo jeddi yamde jabbiri maslima chapan enay e joy secretabe kala ko mbayrnirde am ko jam tan wodi Umar Waygalo njaado sultina yade seeda tan on competitivity dum wonon yubbo inde yimbele keddible kasara to makoto holli tawede wakkat jono yubbo inde o beedi kisabde yimbele chapan en jaddom keddili hen malin koobe nayo ngoni barmube le hen ko fottemi dide chapan en jaddom e go kanyen ngoni majjube en jita ka fa handen o do kabaru ministre on komini do kabaru dinay le leedi meden do hokki dum kenyen ko iwno to makka toko kambe yimbel be sakira mo en keddi hon leedi do golleji wakkat jono be mettama sanne be kolitiwde be baa famdi do fi hono dum way latirade hono yimbele temedji do baa heddirade le o do kasara fa hande lam mo le o andanabe be kolitiwde wakkat jono lam mo le on haani golude golleji fufa jeewe yel hono be do yimbel kaani yitirede hono leedi le godde ngadiri non nokko noddirteedo biile laamu motto wakkati jono yimbeele gombe tobe be kollitiwide fa hande be bemba tiagal ko bonandaydi ngati tonkobe kollitiwide sa jeewi laamu nabay to do wonon yimbeele mangal paden kanbe haybude nokko o be kollitiwide jango dum wonon hono wotnaabe gombe to biitobe e kan yidude dum wonon gouverneur gondo to moccito o martude kabaru jande e kolle leedi meden di hitande 2015-2016 dum fuddi ila alkamisare jabbinonde le majjundu wonti dalaji mata dum won leedi ndibe kollitiwide wakkati jono dum wonno ko julde layende tuukindiri e utti gol ekol gol ko dum waddi ti alaji goddi kasen hon dum wono saraabe be suka mu en jangata lekkol leedi meden di secretary wono kabaruji mawdi min jogini on do hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hadade yubbo inde dum wono yimbel keddinobe le kasar ganno to makkato holi tawed wakkati joni o dum beediki yaade dow ko futi malin kobe chapan en jaddon keddiki le hen na yom parmi le hen ko buri teme didom e chapan en jaddom e go kanye ngon majjube wakkati jono fa hande jita ko odo kabaru dum won kanko ministre kumini do kabaru dinaji o hokki dum le leedi meden di tiagal ko yurno to makkato ko hono wori barke sise
addadu malin kobe keddibe le kasara ngaddo to haramani to o le faccitango gouvernement addadu o beediki nanno ministre kumini do kabaru dina le mali do o holliti wiide ko warata e yimbe chapan de jaddon keddi e le kasara o yimbe nayon barmi ka ko yaata yimbe temere didon e chapande jeddi e goo ngoni majjube be jiita ka tafan le faccitango ministre o fe goto wawa hokkude addadu njubbido kasara ngaddo kanko ministre Cherno Diallo o holliti wiide o timoyi kala nokkuje to maybe ngattete le majjun ko buri suudi dogotoroji sappo e nay o timoyi le haramaynito o le majjun o holliti wiide o yi ton ko yurmini fa sanne maybe tibondiraabe fa warde e yimbe noojaabe fe anditidde mudun anatiidi e le majjun o holliti wiide neddo goto fu horgol mudun ana yaha fa e eruji jeddi na eruji jetti wattuji yogaji gam ministre Cherno Amadou Oumar Ash Diallo o holliti wiide malinkobe kijoybe be needi e nedda ku tawama e mabbe fa yottoyade hono janginobbe fu wala fu ko yi'a e le golleji mabbe ko yubbaki
wono odo kasar ngado to makkato nokku noddirteedo mina wakkati jono yimbele be sekira mu en keddili hen be bilama sanne be kollitiwde laamo wala fu ko pamile golleji mu en di le majjundube kollitiwde hono ko buri yimbele teme dido mbay majjude ta e faande laamo martinay dum kumpo be bi laamo hani wadde no watta fu wakkati jono yewa yal hono be do yimbele kani yitirede hono leedele godde ngadi so jiti yimbele mu en be kanko noddirteedo Aboubakar Kouraychi o yo neddo goto ho hollitiwde sakiki makko heddikle odo kasar kede ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
minen ko men jeli yo gonga haale fulaaban yibbe hono temedere e chapane neddo majjubbe hodum woni majjugol neddo ana waawi majjirde ni tan tawe batte fu wadaali tawene leede godde de fu an jogi tajoral masimbinaabe e barmube mudun ga amen ga wiyama temedere e pawde majjubbe yimbe ana baawi heddade e dowbe majjubbe tanna laambibe ana kaani immaade se ndaro ndarta faamude ko wodi hoto malinko majjubbe ngoni leedi iran duki wadi kala ko haani andani du e dow tajoral masimbinaabe mudun Maroc e leede keddilde fu yo nona ka non ene e dow wiide tan majjube e mbawata heddade e mojjude juude e dow wiide majjube tan mi dulla laami be an gondi e gollude ministre yahino ton ka be be dafa hande president wada hen juude mu e golle o fa ko laabi hebe e dow ko wadi ko
secretary bodo mbal netri mi jojju modo e hollo am be malandi gal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
golliti wiide nyaaw goddo kase bangi le sa halleedi meden di le laamu tumbuto laamu gawo kanye le laamu kidal wakkati jono do wono no meddi do wono oms holliti wiide wala fu ko andi le odo nyaawbe kulliti wiide inde odo nyaaw du anda ka tafe ka ko buri yimbe el temeder keddiki le makko barke sise
le wattu joni o kurgul ana wondi fa geedi nyaaw o yite oms kanyun e medecin sans frontiere sappike le wattu joni o wiide nyaaw buballa jabbitido sabbi bini odo kasar gam e do wayde sawrede ngoddo li sahal lidi meden di tati kewdi an baawi yaltinede fa nyaaw o hokke inde arande mudun fu yoga e baale paabotode yimbeele tampube sappike nyaaw buballa o ko buri temedere neddo woni ko nyaaw o masimbini li nokkuje kewde li laamu tumbutu o kanyun e gaaw ilande nyaaw o mata le region ngaji tumbutu gaaw kanyun e kidal baale murtude daakiide li nokkuje de ngadi nodditango fewde e baale paabotode yimbeele tampube daakiibe li mali do yoga e kanje baade andini wiide nyaaw o ana woduno ila e lewru uttu betindu ka ko basiji di pinti e lewru uttu betindu sabimbini tidal laaji palotodi doktoro en gollobe le bangal cellal le den kuje
tagal ko bonanda di ngati nokko no dirtedo biile laamu motti o wakkati jono wiyama do woni yimbeele gombe tobe akilaaji mabbe jottaaki feebe bi laamu sa jeewi nabay to mangal pade mbawbe rende o do nokku le majjundube kollitiwde sa jeewi laamu yoppidibe kambe ta e ko he mabbe kaabe kollitiwde do wono no jango laamu o an haani wadde kawrtal do won to motti to gouverneur gonto kanye gotnaabe gombe to biitobe kede kanko subayde jimde o maire to biito ko haali do hen to focci tan Ousmane Dicko
fawarde hande hono no biirno mini do wonno woni wala ko wayliti bangal denagu yimbe be goddaaki sena wa noti be fangara be do dibbe be min njoppa e do walana dendangal kominaaji korodi mbaddi asore jabbinde denna dabar kebaado yo yido de governor o se lando dum yalla koro yo ni heddorto e do farati ko wodi handen ko ana hulbini jaati sabe yo civil en jaati gondi e natude e le mabbe fa tajana yahobe lumoji laawi e le ko horeje garde o holliti fa warde do be goni do dum ana hulbini hande fa sanne
faande be kollitiwde gubbe non tirtode platform de kanyo gubbe non tirtode azawat de be gondi wadde wadde kawral kawrital mabbe gal nokku non dirtede anefis le majjudo holitaweede wala fu koni faana mabbe faabe jeyal hono kaddale kawrangal haani yarde yeso le hendu yogay halaji di fu njowiki wiide fa do non kasun kobbe njoppite kasun kobbe nangabe wakkati de basi di ngadano le sa haleedi meedin di fa yottiade wiide kaborde lene le leedi meedin di do non yimbe el kabotobe dubbe furbe daake nokku goto be tete kaborde mabbe kede do non ko ne amen goto kidal to haali do hen to focci tan Ousmane Dicko
yo obato hakunde gube didi de sema kanyun e platform o bato anatugi do deruntinal hakunde imgad e iforas fawarde e arabe imarbe tabangorto be kanyun e iknan e se dum fudu renti hejabe sema e be platform be ana ele mabbe yo dum joinde tafen pelle kawrintinoje be hoddube yo dum pelle gonde e hawjinde lutundirbe be hono imgad iforas imhar kanye iknan e ko habante tafen yo nyifugol basi yopude kasun kobe nangabe e subade nokkuje daketeede de
cantonment
wala fu modon suudni holitinde wiide jande l'école dum bartama do won le leedi meden di le alkamisar jabbi non de jande école hitande 2015 2016 le majjudu wonono saraabe sukaabe jangobe be koliti wiide e be jogiti dallaaji do won le leedi meden di holitinde wi tawakkari jono ko uddi gol école gol wadi so hawrite dum wonono julde layende le leedi meden di kal do e tawede fu holitaweede wakkari jono do won kambe jenginobe be bi won heejoji bamaade le hen hedi won dido heejeji fa kebe famtaade do hen kede ko barki sisi halni en do hen
ministre kumani do jande le leedi meden di kanko barti alluje jande hitande 2015 yaade 2016 to buguninto nan bartere jande tabiti e le mali e mangal mudun fu so wana e le laamu kidal o fa jande hikande feewa horebe cuudi janginirdi nantini wiide dabareji tendinidi fiyama e le bangal needi sukaabe fa warde e haybude jande ma Abdul Kader Tawre o horejo suudu janginirdu noddi tirtendu Mamadou Diarra 3 do medina kura do e le halaji makko o holliti wiide be pi dabareji tendinidi e le bangal needi sukaabe sabi de taykitike wattu fu atawan sukaabe ana mobondiri damde tuudi ekoliji di den no be pi dabareji mbawdi hadude di golliji fa warde e waji binde kadule bornetede sukaabe e yottoyaade e ngabbingol darapo le tuudi ekoliji di bete fu den no bartere jande hikande forri e julde layya e le majjun saraabe sukaabe kollitiwide almusaddaaji di beydike fa sanne iwde e sodugol kaduleji sukaabe fa warde e sodude kaaki janginirde sukaabe goto e saraabe sukaabe kollitiwide dun laatanike mo tidallaaji mawdi fa sanne bartere jande hitande hikande nayike e dow sisili pawido e dow kaldal e kawral
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
c'est grave bien yalla do ne les réseaux ngay didi do kabaru didi tangon ton dum won to segutobe kuliti wi de kawtal on wonde wadde to hakkude balé hala nané de fa yottu balé politique de ngal do kawtal du wala fu koni fana modou fa ya yalla hono balé hala nané kanya balé politique de kani haldude fa tawé ebe pamra ngal mudé ngardam fa do kuli korodobe kuliti wi wakkati jono hono ko lekol banta to kuli koroto ko be jogi ton tit allaaji dum won yottiade yimbe le kanbe jangide fa yotto yo classeji do suka be kani jangude le majjube kuliti wi sa je classeji gudde anto ko ana foti chapan e jattom suka kanyen tayte le classe goldo directeur ngabe ngobbe tobe wakkati jono be ngadi noddango fewde e laamo be bibe tinnobe keban dido dabareji ko yaawi se krabe kabaruji moddi min jogino hande de holitinde wiide tan fa hande dum won to makkoto yugo inde o beediki non laamo holitiri wiide be bi ko foti malin kobe chapande jaddom keddiki le hen nayon parmi le hen ko buri teme didi e chapande jeddo go o kanyon gon majjube wakkati jono jiita ka anda ka fu no be lati le majjudo woni yimbeelbe secret mo en keddili hembe wakkati joni o iblisaji mabbe ngabbi dow be koliti wid sa jeewi dum woni yimbeel teme dido majjube fuufa hande ko be kebanaka kabaruuji ko laamu an haa darade darne mudu wada hono leedele godde ngadirino fa be do yimbeelbe njite ko yaawi nokku noddo teedo bile laamu motti o wakkati joni yimbeel gombe tombe hakkilaji mabbe jottaaki fe dum woni hollitinde wiide tan wayde jambe deedere wala tobe mi mangal pade kanbe haybude nokku o naba ka ton ka ko hollita wede jango dum woni yimbeele laamu gondo to motti to an haa yidu dum won watnaabe gombe to biito mi citede wi dum won jande lekol dum banti leedi meden di dum bartama dum woni hitande 2015-2016 le majjudum mi kalni o dum won tiida laaji kebaade hendi sebe de saaje yoga saara be fu be kodi tiir saaje dum tuukindirik e julde la yende.